CKMusicPromos.com.
Spice Soja! Bah! Kill a nigga, say some!
That's Soja!
Okay?
Siwa mambela mushe patalo vintunga TV and away. Wama funa tabe vao patalo V and away. No, let a confusion to my question to hope who funo. Ona dexa janga but in the same condition. Ama kutum, ama iwepa. Stafuna spice soda ala kuku shempa. Tambo funo dula yanga si zakaduka. Kati pepe umwazi yako e zakaduka. Mundu wote astazama kubenda. Patiuka kala na zeve mbali ya tenda. Uyo si mundu, ninjoka nyana konda. Tia sofa kashuka mumazi patisu konda. Mundu wote astazama kubenda. Patiuka kala na zeve mbali ya tenda. Uyo si mundu, ninjoka nyana konda. Tia sofa kashuka mumazi patisu konda. Kakawarika, kakawarika. Iwe, iwe. Kakawarika, kakawarika. Kakawarika, kazaka sanika. Kazaka sanika. Kazaka sanika.
Staff soja.
Tawufa winonga ndechi tawinu apa. Nishimiti mashabosha fimba wa mwana ponoro. That's why nipaya lapu kupaya malapa. Pala mapani yangane uzao na motaito. Nishimbiwa lidinda. Ati 2026 I pray for you na power. Ati uva mona desha. Lesa katula kapela kapala mika. Pali lago futi nkajilapa. Pali ava amalapa. Walimbia la panondi. Wampela na mishi la panondi. Wampela na pula
kuli.
Takwa wa musonko.
Au.
So kupona ine tet.
So kupona ine tet.
Kakawalika. Kazaka sanika.
Kakawalika. Kakawalika. Iwe. Iwe. Kakawalika. 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 Kazaka sanika.
Faisota on the building.
Kazaka sanika. Kazaka sanika. Saziwa Afrika pola nangwala la patepo. Natumao doctor jao nangale kwa tempo. Siya uchende tizoka ta booster. Location ya taba kuna tikulunde booster. Tikanga diri bendra mamuma basha every morning. Tikanga la na mani fulu waka kama chi. Sini estenze digo pati muti pende lako. Mundu kuwama pati mukati ninjoka. Ni petro katila mazi futi chupuka. Ukatisa kona bekumbalo kuipisa. Makaka, makaka, maka. Makaka, 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 maka. I live life on like I'm alone, XA. I don't care what you done, what you did, XA.
Siwa mambela mushe patalo vintunga TV and away. Wama funa tabe vao patalo V and away. No, let a confusion to my question to hope who funo. Ona dexa janga but in the same condition. Ama kutum, ama iwepa. Stafuna spice soja ala kuku shempa. Tambo funo dula yanga si zakaduka. Kati pepe umwazi yako e zakaduka. Mundu wote astazama kubenda patiuka kala na zeve mbali ya tenda. Uyo si mundu, ninjoka nyana konda. Tia sofa kashuka mumazi patisu konda. Mundu wote astazama kubenda patiuka kala na zeve mbali ya tenda. Uyo si mundu, ninjoka nyana konda. Tia sofa kashuka mumazi patisu konda.
Kakawarika, kakawarika. Iwe,
iwe.
Kakawarika, kakawarika. Kakawarika, kazaka sanika. Kazaka sanika. Kazaka sanika. Kazaka sanika. Kazaka sanika.
JPC, HK, na MAPJ, na Washishala pa 8M.
Manjiso,
Hope Gang Music.
Unique sound, right? LJ beats on the track.
CKMusicPromos.com.